ko tokkuɓe su almasihu nyumata dow ko wangata ɗo o yeeso? Bonon no mbimi e fuɗɗode ngo'ol ɗerewol, minon tokkuɓe su almasihu emin kooli Allah jomu bawɗe, kanko emo woodi dabare woɗunde dow duniyaaru ndu'u, o bo hebbinaynde. Nde ɓi Adama wanyi tokkuki Allah fuɗɗi hakke, Allah liloyi ɓiɗɗo muɗum ngam hisna duniyaaru, raaru nder Yahaya surawol tataɓol ayaare 15 yaaki ayaare 14. Jaɓuɓe mo kisi, wanyuɓe mo bo Allah hiitotoɓe, e timmode duniyaaru Allah jaaloto wanywanɓe muɗum fuu, tigga laamu muɗum ɗum re'ata, ɗum tawata kalluɗo nder laamu maako. Nder deftere seniinde e woodi annabaku feere feere dow habaru ɗum ɗon. Allah tindinayi en ko ɗume e njayri, goɗɗe aayaaje ɗe no shaɗɗe heptuki, ngam non woɓɓe kirista'en no keɓiri annabaku ɗum e ɗum feerotiri, amma raa ko woni e njayri nder annabaku ɗum. Yeesu almasihu wartay. Ko Yeesu so'o dow, o haari wi'uki tokkuɓe mo o wartay, har hande tokkuɓe mo e ɗon keɗi wartoyki maako. Warki maako artuki ɗum ngam o hisna yimɓe, amma wartoyki maako ɗum ngam o hiito duniyaaru, o tigga laamu Allah ɗum re'ata. E woodi wonde nyalde nde tokkuɓe mo ƴamimo nde o fuɗɗata laamu maako, sey o wi'i, Allah tan andi nde o wartoyta, ngam majum ɓe keɗo e ɓe shiryi, ngam o wartay nyalde nde ɓe shekaayi. O wartay nder teddungal mangal, kanko e mala'ika en maako, ko moye bo yi'ay wartoyki maako nonno ɗum yi'irta maƴƴere to njayri dow. O waggini tokkuɓe mo o wi'i, ɓe kakkilay annabo en fewre e pewoɓe wi'oɓe kamɓe ɗum almasihu. O wi'i, iri maɓɓe mburtoyto ngam ɓe ƴoyra ɗuɓɓe nder duuɓi 2000 ƴaɓɓiiɗi, iri pewoɓe ɓen ɗuɓɓe mbangoyi, amma kirista'en ɓe faamu ɓe ƴoyraaka, ngam Yeesu yaadike wi'i, to goɗɗo wi'i almasihu warti rammotonnihi, to bi'oowo non no feway, to almasihu goongaajo on warti, duuniyaaru fuu anday ɗon e ɗon. Ko moye yi'aymo wala haala goɗɗo hokkay goɗɗo habaru. Nde Yeesu so'i dow, mala'ika en ngari mbi'i tokkuɓe mo, Yeesu on ɗon koccaaɗo nder moɗon yaaki dow, o so'oyto non no ngiruɗon o hoccirama dow. Kuuɗe lilaaɓe surawol 1:11. Almasihu ɓeydata warki non no warduno artuɗum, o danye o mauna o maaya, aa, deftere seniinde wi'i, Yeesu maayiinde 1 ngam hakkeeji meɗen, o ɓeydata maayuki, mayde wala bawɗe dow maako jooni, raaru nder Romanko'en, surawol 6:9. Nde Yeesu ummi daga mayde, ɓandu maako warti ɓandu hesru ndu maayata, iri ɓandu ndun ɗon, o waaway o wanga, o waaway o majjita ɗon e ɗon, bo mala'ikaajo. Jooni e mo ton dow, e mo nder ɓandu ndun ɗon, nder mayru o wartata, o wangana duuniyaaru. Woɓɓe ngaɗi boofol mbi'i, raa nyalnde e hitaande nde o wartoyta, amma deftere seniinde wi'i, wala anduɗo nyalnde nden, sey joomiraawo tan. E haani ko moye waɗa jonde muɗum e sirri, ngam to o warti o tawa en en jaggano joomiraawo. Raaru nder Matiyu surawol 24 e surawol 25. To almasihu wartoyi, ko o waɗata? Woɓɓe kirista'en jaɓi wi'ugo o ittay hallende wonde nder duniyaaru fuu, o tigga laamu Allah ɗo o laamo. O tigga laamu Allah ɗo o laamo, ko moye tokkay ko o wi'i, nden ɗum heɓay jonde jam e aadilaaku haa abada. Ɗum waɗay jonde welanaynde Allah nonno Adamu e Hawwa ngaɗayno ko ɓe ngaɗa hakke. woɓɓe kirista en ɗon ma e sheka laamu almasihu wonata laamu ɗo'o nder duuniyaaru, sei ni laamuru haaniya nder laamu Allah ɗum re'ata. To o wari, wala se ko ɗum wonay kayɗiniiɗum, naa seɗɗa ɓurɗum ko koo moye nyumata. Naa ɗum doole anden koo ɗume nder sirriiji Allah cuuɗiiɗi, amma haani shiryooɗen ngam nyalnde nde o wartoyta nden. Maayuɓe fuu ummoto. Yeesu wi'i, sharel e wara ngel fuu mayɓe gomɓe nder genaale nanata hononde ɓii neɗɗo. Ɓe mburtoyto daga nder genaale maɓɓe. Gaɗuɓe ko wooɗi, ɓe ummoto ɓe keɓa yonkiki re'ata. Nden gaɗuɓe ko halli bo, ɓe ummoto ɓe taƴane kiita. Yahaya suurawol jowaɓol, aayaare shappanɗe ɗiɗi e joweetati yaaki aayaare shappanɗe ɗiɗi e joweenayi. Yeeso wi'i, kanum umminta maayuɓe fuu, nonno umminiri woɓɓe seɗɗa daga maayunooɓe e sharel ngel e wondono nder duuniyaaru. To ɗum ummini maayuɓe e iri ɗiye ɓalli ɓe ummi doto, Bulus lilaaɗo wi'i, nyalnde ummaaki Allah waylitay ɓalli tokkuɓe ɗum ɗi ngarta feere, nonno gabbel gawri to aawaama naa ngel waati nden ngel fuɗa ngel warta ƴombal. Raaru nder ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 15. Kadi maa Yeesu wi'i, ton wuro joomiraawo yimɓe ngartay bo malaa'ika'en walaa haala teegal. Raaru nder Maatiyu suurawol 22 aayaare 33. Almasiihu hiitoto duuniyaaru. Almasiihu naa o umminay maayuɓe tan, aa, o hiitotoɓe maaɓe fuu. O wi'i, leƴƴi fuu ndaroto yeeso maako, nden o hendaɓe feere feere no gaynaako hendirta baali e be'i. Tokkuɓe mo holluɓe yidde, walluɓe haanuɓe mballe, o wi'ayɓe, ngare onon ɓe nyaako am barkiɗini, done laamu ɗum Allah siryani on daga fuɗɗoode duuniyaaru. Amma ɓe kollaayi yidde, o wi'ayɓe, shendire e an onon laanaaɓe. Natte hiite nge nyifata haa abada nge ɗum siryani sheeɗan e malaa'ika en muuɗum. Kamɓe ɓe nattay boneeji ɗi nde'ata, nden tokkuɓe joomiraawo keɓa yonkiki re'ata. Raaru nder Maatiyu suurawo 25 aayaare 31 yaaki aayaare 45. Allah tambini almasiihu kuugal hiitaaki koo moye. En fuu, koo ɗum ngole leñol, koo iri kae diina, en fuu en daroto Yeesu almasiihu o waɗana en kiita dow kuuɗe ɗe kuuɗen. Raaru nder Yahaya suurawol 5:22 e kuuɗe lilaaɓe. Suurawol 19 aayaare 31 e ɗerewol Korintiyanko'en 2 suurawol 5:10. O hiitoto nder aadilaaku nden e jurumɗum kadi ma. Nyalnde kiita ɗum nyalnde kulniinde. E woodi mo hulataande? Ii, e woodi. Koo moye jaɓuɗo almasiihu warti kisnoowo muuɗum e goonga, ngam kiitotooɗo on ɗum kisnowooɗum. Almasiihu e hoore muuɗum wi'i, emi wi'a on goonga, koo moye nanɗo boliiɗe an hoolii on ɗon liloyɗoyan, e woodi yonkiki re'ata. O taƴantaake kiita, o yaadake o ƴaɓɓake mayde, o heɓii yonkiki re'ata. Yahaya suurawol 5:24. Ii, koo nde tokkuɓe Yeesu almasiihu naa ɓe ngalaa hakke, amma Allah jaɓiiɓe ngam ɓe koolake almasiihu maayuɗo ngam maɓɓe. Nden bo e nyalnde nden ɓe keɓa en joɓaari ko ɓe ngaɗi e duuniyaaru dow no ɓe tokkirimo. Raaru nder Maatiyu suurawol 25 aayaare 14 yaaki aayaare 13 e ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 3:12 yaaki aayaare 15. To ko hebata wanyube almasihu? Dun taja naibe kita kulnika almasihu wii. Ko moe koli domo, taja ntake kita. Amma mo hola kimo, o yadake o taja nama kita. Gang o hola kibitdo alla bajo. Rako wadi alla taja nta yimbe kita. Jaingol wari nder duniyaru. Amma be uri yiduki nyure do jaingol. Gankude mabbe de kulnide kallude Yahaya surawol tatabol ayare sappo e jowetati yaki ayare sappo e jowenayi. Ganyudo bi alla wanyi alla e hore mudun wala hakke mawdum bo dun don ayi kanju wadi minon tokkube almasihu e min gidi komo e jaba yeso almasihu gan ganyudo almasihu fu alla fawanyai dun. Ko moy neddo natta wuro alla ko bawro hite joni a hebi habaru duddum dum min jabi do nyalde jango be almasihu jabi be natta ilamu alla be jodo do e mako ha abada der beldum yesu wi'i der wuro nyako an e wodi shudi duddi mi yahay ton mi siryano on to jodo todon to mi yahi mi siryana ke on to jodo todon mi so'oito mi hosha on mi yara on to am gan onon ma jodo don to gommi Yahaya surawol sappo e nayi ayare didi yaki ayare tati e timmode deftere seninde Yahaya lilado windi habaru dono dun jodorto der lamu alla o wi'i demmi yi'i do kesun e leydi keiri demmi nani wonde hononde shembinde daga jodorgal lamu gal e de wi'a e wondi e yimbe o jodo doto e mabbe be garta e yimbe mako o moytanaybe fu gondi mabbe dum bo fuddi tata dum wada mayde ko wannare ko bojji ko torra fu kebudo jalorgal heba e fi dum fu daga to am mi wartay alla mako kanko o wartay biddo am wahayu Yahaya surawol shappande didi e go'o ayare go'o yaki ayare joweedidi dun do woni ko alla sirri gam bibbe mudum teddungal wuro gondon gal wala kerol gal buri sembe faamu meden nonno deftere wi'i ko hitere meedaay yiki ko nowru meedaay nanki ko neddo meedaay nyumuki kanjum alla siryani yidube mo derol korintian ko en arandewol surawol didabol ayare joweenay to dume woni gedal be tokkayi alla alla wi'i amma godube kulol e nyamobe amana e kuwobe kugal kallungal e gadobe war hore e gadobe jenu e darnobe e mauninobe gunkiji e fufewobe be fudun nattinaybe bela hite kibiritu kanga woni mayde didawre wahayu Yahaya surawol shappande didi e go'o ayare jowetati e wuro hite neddo hendama e yidde alla ha abada wala ko dun nandinta e boneji kulniidi gondi ton kai dama ko moy subay tokka yesu heba yonki kire ata hisa daga hite gen don da buri mayde tokkudo almasihu dum beydari tokkube yesu almasihu e hani kula mayde a hana be kula gan almasihu wadi alkawal wi'i tokku bedun to mayi njodo doto e mudun raru der derewol korintian ko en didabol surawol jowi ayare jowetati bulus lilado lamu wadi onanga gan o ware do waaju dun o wadata amma dum wannaymo har o windi derewol o wi'i ko burmi yiduki woni mi dilla mi jodo do e almasihu gan kanjum buri woduki na sedda Filipiyan ko en surawol arandewol ayare shappande didi e tati minon tokkube almasihu to goddo amin mayi sey min gima gimi beldum dun don banya dun ko haydini to yimbe be tokkai almasihu amma ko wadi dun yimata gimi beldum kanjum woni emin andi mayudo on e wondi yonki no bangu tan e ton jodo di almasihu minon ma min jahay min towamo nyalde go'o. Gan non, emin boya, gan sendirki wela, amma fu enon, min nanay beldum, gan emin andi, emoton to buri woduki.